gospel jam every Tuesday. Ina na male aleba shanda la baribo shalabade kala ya na Yahweh salah lule engena salah.